Blue Gray, Saint Bernie. Kako shfika melako. Kodwa wena awusangu kushwelani. Ahamba lakho isibani sikhala khona. Ashintsha ukuthula momzuzu nje. Agobu mama tebo kungesikho kwami. As a fit ebu subu ngefumi induduzo. Hathi nkululebo uthando. Godo yangishiya ningena lutho. Abajege stones in misako. Godo wena wangilandela kancane.
Yonke imikhwakhwe nahamba layo.
Yaphelele thule.
We'll be right back.